nemifula ngifuna nana manje sengimtholile yena dala ngizula ngehlane mifula ngifuna nana manje sengimtholile.